Ngizethembiso zakho mntana owazithembisayo wathi uzoba nami noma ngizethembiso zakho mntana owazithembisayo wathi uzoba nami noma ngizethembiso zakho mntana owazithembisayo
See you.